muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3, ariko rero buryo turi no kuri internet ku rubuga www.wazitatu.com, radio yacu voa.com, no kuri Facebook VOA radio yacu. Aho hose mushobora kuhasanga amakuru n'ibiganiro byacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero, ese harabimukira b'Abanyafurika bava muri Israeli bajya mu Rwanda? Ibitangazamakuru bitandukanye birimo Haaretz yo muri Israeli byemeza ko hari imishyikirano cyangwa se ko Israeli koko yaba yaragiranye amasezerano ariko yibanga n'ibihugu bibiri bya Afurika, kimwe gishobora kuba ari u Rwanda, kugira ngo byakire abo bimukira b'Abanyafurika Israeli iboherereje. Mu itangazo yashyize ahagaragara ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2017, HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ivuga ko bite impungenge zikomeye, ikagira iti duhangayikishijwe cyane n'ubwiru kuri iki kibazo kuko gukurikirana amaherezo y'aba bantu biratugoye bikomeye. HCR rivuga yuko iyo bageze muri biriya bihugu bibiri ba HCR dashobora kubakurikirana uko bikwiye. Naho ku itariki ya 6 y'uko kwezi kwa mbere turimo, Olivier Nduhungirehe we umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko abimukira 10, ntabwo yavuze umubare nyakuri, bavuye muri Israeli baza mu Rwanda bavuga ko baje gushaka akazi. Nyamara rero HCR ivuga ko abimukira bagera ku 400 bakomoka muri Eritrea na Sudani, bavuye muri Israeli bimurirwa mu Rwanda no muri Uganda, ubwo kuva mu kwa 12 2013 kugera mu kwa 6 2017. Ministre Nduhungirehe ntabwo nashoboye kumubona nubwo namushatse bwose, ntabwo yitabye telefone yigendanwa kugira ngo tuvugane kuko niba u Rwanda rwarakiriye abantu bagera muri bangahe, ese kuko ni 10 na cyangwa se ni 200 nk'uko HCR bivuga. Ariko tuzakomeza tugerageze. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itandukanye nayo ivuga kuri icyo kibazo. Umwe muri iyo miryango ni RIPODOR, Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda, ariko rero itandukanye na RIPODOR yo ni Ligue Rwandaise pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme, yo rero iri mu Rwanda. Naho iyi ngiyi RIPODOR ifite icyicaro mu Bufaransa. Twatumiye perezida wayo Theobald Rutihunza, ari mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa, ariko Innocent ntarambwira yuko ataramubona nimero ya telefone ye, ntabwo iri kucamo cyangwa se ntabwo ari kuyifata ikagenda ikagwa kuri bya byuma byakira ubutumwa. Ubwo rero igihe Innocent agikomeza kumushakira, reka tube tureba niba hari abantu dufite kuri telefone. Noneho mutange ibitekerezo byanyu igihe tugishaka umushyitsi mukuru Theobald Rutihunza, president wa RIPODOR. Kuri telefone dufite Leonard. Leonard we?
Bi.
Hari igitekerezo ufite kuri iki kibazo cy'ababimukira?
mwagitekerezo ndagifite wana mbyukuri iyo urezi ubona u Rwanda ni igihugu gitoya
yego
aro ni igihugu gitoya kidafite ubushobozi bw'amafaranga kidafite ubutaka buhagije ni igihugu ubona ko n'abenegihugu bakirimo ntibahagije ndetse hari n'abandi bari hano haba impunzi haba arabagiye gupagasa hanze ndetse nyine abenegihugu bacu ubwabo ntabwo kibahagije kuvuga ngo rero ngo uragiye uzanye abandi abandi 40,000
yego
ahari bazava muri Israheli nk'uko tubona kuri social media na Facebook bakazana n'abandi 300,000 bazaturuka muri Libya biriya bintu ni uguteza ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu
yego
kuko uko byanga kose bazaza bakenera amasambu yo kubakaho ubutaka bwo kubakaho bakeneye bazabyara bororoke bazakeneye batunga abana bazakeneye abana babo ndetse nabo bazakeneye ubuvuzi nyamara igihugu natwe ubwacu kugira ngo tuzabone mituweli 300,000 biba ari ikibazo kuvuga ngo yagiruzanya abantu abimukira abantu bari barahunze bajya hanze icyabahungije Afurika bajya hanze n'undi nicyo bazabaje badatse gushaka gusanga niba hagira n'ubundi bakaza akabona n'undi byari biteze mu Rwanda ntibayibonye nuzajya kubona wumve ko imitwe y'amabandi umuntu usanga yubatse inzu usange barayitoboye bagiye kwiba kuko n'ubundi icyo gihe n'ubundi nta mimi zari hasi njyewe ibintu ntabona bishyigikiye rwose
ariko rero ubuto bw'igihugu bwo ntabwo bushobora kuba impamvu kubera ko hari ibihugu bitoya ariko bifite abaturage benshi kandi bagashobora gutura nka reka tuvuge nk'Ubuyapani Ubuyapani burya ntabwo ari igihugu kinini cyane ariko gifite abaturage barenga 120,000,000 hari
ariko gifite inganda ni igihugu gifite inganda ni igihugu gifite ekonomi iteye imbere ubuse nka twe mu Rwanda uyu munota ubuhinzi 86% ni abahinzi
kandi nabo abahinzi kandi nabo ari abahinzi bashaka gusa icyo bararira atari abahinzi bacuruza
ni abahinzi bazahinga ibyo baraya ndetse nabyo batayibona nabyo nk'urugero nk'ubu ngubu urabona aho ndi ngende muri Kigali uyu munota turafata urajya ku isoko umufungo w'amatike udahagije umuntu ni amafaranga 400,000 umufungo w'imyumbati cya 2,200,000 ni amafaranga 400,000 nurangiza uvuge ngo kandi nibyo bazanye niba bishyiraho ngaho babirwanire habure abandi baje babibure urangira kubwo buzima bagiye kuzana umuntu izo mpunzi abantu 400,000 baza basanga 12,000,000 ziri mu gihugu kandi ntabwo ubona ko n'ubundi buzima burimo bukomeye ahubwo ntibashaka ibindi bihugu bigari nka Congo babajyane bajye guhinga n'ubundi ari ubutaka bunini bagende bahinga ariko kuba ngo kuzana abantu mu Rwanda nge ntabwo ntabwo nabishyigikira cyambyaye navutse nkisangamo iwacu si impunzi nanjye si ndi impunzi ndetse ni umwana wabo kavukire ariko ntabwo nashyigikira ko abantu bazana abandi bantu mu by'ukuri natwe duhari tutihagije
Leona urakoze
nange murakoze
yewe umunsi mwiza
yego namwe
ijwi rya Amerika turaganira ku kibazo cy'abimukira bagomba kuva muri Israeli bakajya mu Rwanda nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye n'imiryango itandukanye irimo na HCR ibivuga twari twatumiye president wa Riprodor kuko nayo yo Riprodor ni réseau international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Rwanda ariko ikorera mu France ifite n'ubuzima gatozi bwo mu France ntabwo turamubona kuri telefone kuko irishyira hamwe ryabyanditseho rinavuga yuko ahubwo bishobora kuba ubucuruzi bwo ari ugucuruza abantu ubwo nose ntarakomeza amudushakire turaza buriya kumubona nitugira amahirwe telefone zikadukundira hagati aho mube mutanga ibitekerezo byanyu kuri telefone dufite dusabe
dame
nituyisabe tuyisabe umeze ute
meze neza cyane nago naduherukaga ariko
ye nuko rwose birashimishije ko tuvuganye none iki ufite igitekerezo
reke njye icyo numvaga esiko umva ari twe tuzabakira igihugu kibona gifite ibyo kubahara
Wobi bonute.
Gendi kumva ko indukurikije natwe ko twenda twatikihagije mu biribwa. Ya saba ko nyine ubireta nimba yumva ifite ubushobozi bwo kubakirika batunga yabakira ariko nimba ibona itabishoboye ntago yabakira kuko baje n'ubundi bakirwa bataka inzara inzara kandi twariyemeje kubakira ubwo rero na ishusho y'igihugu ntago yabiri kugaragara neza kuri mpuzamahanga ngendi kumva ku ruhare rwanjye nimba rwumva igihugu gifite ibyo cyabaha cyabaje no dufite n'abandi bo mu gihugu cyo hanze twakiriye ubwo rero ndi kumva twaba tugiye kwakira abantu benshi cyane bigatuma wenda n'abo mu gihugu babura ibyo bibatunga nubwo bidahagije
ye ariko se kuvuga ngo ntabwo mufite ibibatunga bihagije kandi numva umeze neza ubwo se ntiwafunguye
ngiye ku giti cyanjye na ibyangombwa nabibonye ako sinirengagije ko hari mugenzi wanjye utabibonye nge nabibonye ariko hari mugenzi wanjye utabibonye ubwo nawe naguhaye igitekerezo cye ndibwira ko atakubwira ngo meze neza ko nta kintu yabashije kubona
ese niko tuyisabe
karame
ubwo ntabwo ari ukwanga abanyamahanga baza mu Rwanda ni ukuvuga gusa ngo igihugu nta mikoro gifite niyo mpamvu yonyine cyangwa ntabwo mushaka abanyamahanga babazira mu gihugu
oya ubundi se site bafite n'ubundi ndumva nta mpunzi z'abantu ziri mu gihugu n'abandi twabakira nyine nk'uko twakiriye abo ngabo ese abo ngabo bo abo twakiriye bo sinibaze nimba bafite nabo ibibatunga bihagije ku buryo babazanira ibindi wenda na bike babonaga bigatuma bihabwa na ba bandi nabo bagataka inzara kandi wenda ibyo babonaga ari byo byari bibatunze ariko ibi byahita bisaba ko babisaranganya bose ugasanga bose umwe atangiye gutaka inzara undi inzara kandi wenda ku giti cyabo bo ibyo babonaga byari bihagije bigatuma igihugu kigira ishema niyo mpamvu navuga ngo nimba igihugu cyumva gifite ibyo cyabatungisha cyabakira kuko ni abantu nkatwe
yego
babakira pe niko ntabwo bajya kubaho mu bundi buzima bubi wenda bakabayeho neza iminsi ikagenda igenda nkatwe babanyagihugu
yee tuyisabe ndagushimiye
urakoze cyane
yee umunsi mwiza
akazi keza kandi nawe
urakoze pe
kuri Facebook sinzi nimba umuntu yakubona mukaganira
birashoboka buretse Innocent araza kumpa nimero ya telefone yawe hanyuma tuze kubivuganaho
urakoze nitwa Wasafi Saruni kuri Facebook ngira na WhatsApp aho waboneka tuganira twaganira kuko ndagukeneye cyane
yee urakoze ndaza kubikora
bikore rwose ndagushimiye
yee
akazi keza kandi
urakoze cyane
n'abandi mugiye kwakira
yego rwose muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'abimukira bashobora kuva muri Isirayeli bajya mu Rwanda ese koko barahari batangiye kujyayo ese koko hari amabanga hari amasezerano y'amabanga u Rwanda rufitanye na HCR nange mubabare nako na Isirayeli kuko HCR nayo ibivuga ko hashobora kuba hari amabanga bagiranye yo kwimura abo bantu rero ariko ikavuga yuko ifite ingorane zo kujya kubakurikirana aho bageze mbese no kuva muri Isirayeli ubwaho inzira yose HCR ikavuga yuko ifite ingorane zo gukurikirana abo bantu umutumirwa ntabwo turamubonana n'ubu turacyagerageza ni umuyobozi wa Riprodor Theobald Rutihunza none rero mu mutanga ibitekerezo byanyu kuri telefone dufite Alexandre Alexandre urakomeye
yego murakomeye namwe
yego yego urabivugaho iki bingi bya bimukira
ndo bintu bihane ikibazo cyane yego kumva abo bantu bazoza mu Rwanda kandi twumva umengo ni igihugu kitishoboye cyane ibintu bite umengo amakenga
ubwo ntikishoboye gute Alexandre we
uno munsi numvirije ku ijwi rya Amerika mwatubwiye yuko n'impunzi zisanzwe ziba mu Rwanda amafaranga bahabwa ku munsi aja agabanuka ku munsi ku munsi none abandi bagiye kwiyongeraho umva bitwa tarigenda gute umva bifite amakenga kunyereka tubirindire turabe aye naho Rwanda rubisemwo ubundi bucebozi buzozana nahandi hasi yego hanyuma nkibaza ikindi kibazo mbega Isirayeli yo kweki ibandanye urumika abo bantu kandi wowe ntibari babishimuye
yego
yego
kuri wowe se wumva biterwa n'iki
nukwa nk'abanyafrika none turayibona twe nta n'umwe atabibona mu isanzwe yego
ye Alexandre urakoze
urakoze nawe
ye ijwi rya Amerika turi kumwe na Theoneste kandi Theoneste we Theoneste
wiye murao
urahura komeye
yego yego
ibi bya bimukira urabitekerezaho iki
ibi no bya bimukira rero kose ngewe iyo ndebye ukuntu mu Rwanda tumeze ukuntu tubayeho ubuzima butugoye mbona rwose mbona ari ibintu ahubwo leta yacu iradukunda yari ikwiye kwita ku banyagihugu bayo isanzwe ifite aho kugira ngo ize yongereho n'abandi kuko icya mbere urabona umuturage mu Rwanda nk'ubu hari n'abantu rwose aburara hari n'ababurara tukuvuga ngo yenda ni inkuru z'imbarirano yenda dushobora no kwiheraho natwe kurya biratugora
uyu munsi ntabwo wariye
ushobora kuba nariye ku manywa ariko n'injoro sindibone abashomeri dufite mu iki gihugu ni benshi nta kazi gahari none se nk'abo bantu bo bazaza bakora iki turimo turabya barimo baratubwira ati ni mubyare bakeya kugira ngo mubone aho mubatuza twaje kwiteza inshinge ngo tutabyara ubutaka turebe yuko twabona aho tuzatuza abo twabyaye none se ubutaka bwacu basi tuzatuza abo bana bacu ubwo bagiye gutuza bimukira natwe ubwacu butaduhagije hatse nibo duhagije reba nk'ubu nko mu mujyi wa Kigali harimo abantu bazunguzaga bagira bashaka ubuzima abo bose ubu ngubu babakuyemo barica bamwe baricaye kubaho birabagoye kujya mu byaro ubutaka bwacu ntibutera uragura ifumbire uragura imbuto ubitanga ugahombuye tujya twumva n'amakuru n'imwe yatugezaho hirya hino aho bataka bati twafashe imbuto dufata amafumbire ku nguzanyo none barimo batakambira leta ngo barebe ko hari icyo babafasha urambwira ko iki gihugu abantu barimo bariyongera bo bwaba bene gihugu dufite n'impunzi ziri hanze nazo zikeneye gutaha none bagiye kuzana nabo bimukira ko kuri izi muri Afurika hari ibihugu binini bifite bidafite n'abaturage benshi nka za Congo hirya hino bafashe hafi akaba ariho babatuza batwabona ikibatunga bakareka natwe tukareba uko u Rwanda tukiberaho gutyo nyine ndabona rwose ni ukudusonga ni ukudusonga babyigeho neza
niko se Theoneste we
we
ko wabuze ngo babashishikariza kubyara bakeya wowe uzabyara bangahe
ngewe ngewe nk'ubu mfite umwe
yego
ariko nteganya yuko ninjyara uwa kabiri bibaye ngombwa rwose Imana rugahagarara burundu kubera uko ndeba ukomeze mu mibereho
madamu wawe si ubwo mubivuganaho
tubi nawe arareba imibereho dufite niyumva ashobora kubyara benshi azaba afite ahazaba akira ese yuko bidasohoka byose aba ari ubwumvikane nyine
ni ubwumvikane ndumva ari byo byaba ari byiza mukabyumvikanaho
Eee, ngumbi kane.
Eee.
No, nese, mke andere ni dufite na ehe gitari. Na ehe gitari yubu taka dufite. Eee, nda dusobora kubyara abana b'abahungu, busoboze, nda mko kubitiwa na masuri ni mbubo neke, bikango mko tubahu ibibandi. Kibanda kumudugudi watu mchara ombuka, ni humbi magana tatu. Humbi magana tatu kuja umutura jazabi goni. Mu Rwanda ubu ngubu abahungu nabo basigaye baragumiwe kubera kubura uko bubaka kubera kubura ubushobozi
mbigo sentore bagumirwa se abakobwa bo bwo bwo nabo babagumiwe
abakobwa se
eh
urumva nyine ni impande zombi ubona ugera ahantu ugasanga umusore w'imyaka 40 yitwa umusore 45 yitwa umusore zo kandi ubo nta n'icyerekezo cyo kuvuga ngo arimo arasiza ahangaha yaragira gute mu bushobozi bukeya nibwo bwa busomere n'ubukene nkubwira none ni amara kwisuka abo bantu ibihumbi numva hari abo numvise ngo agomba kuva muri Libya ngo babacakara hari nabo ndi kumva ngo muri Israheli ngayibaza ibyo bihumbi byose bizaza kwiyongera kuri izi miliyoni dufite noneho kandi abaturage nubwo watubwira ngo mureke kubyara ingo zishingwa nk'ubu hano mu Rwanda buri wa gatatu na buri ku cyumweru aba ari umunsi w'ubukwe abantu baba barimo bashinga ingo abo bakeneye kubyara yenda tuvuge babiri ngaho bara mu myaka ibiri iri imbere cyangwa mu myaka itatu nimba mu kwezi yenda hashingirwa abantu ijana ubare mu myaka ingahe bazaba bamaze kuba bangahe urebe n'abarimo none wumve nabo bazaza urebe n'ubusi igihugu cyacu gifite usore mu gataha kuko atari kudusonga
none se ndagushimiye
yego urakoze cyane ariko nta ntago heruka kuvugana kera ntago ntago naheruka kumva naryumvaga ijwi ryawe kuri radio rwose ariko agaruka kuryumva tuvugana
ndagushimiye igikuru nuko tuvuganye urakoze
nuko za mu mwanya mu ntacyo
nzabikora
urakoze cyane
na urakoze
yego
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abimukira bagomba kuva muri Israeli ndetse muri no kongeraho abagomba kuva muri Libya mubyakira mute mu gihe tugitegereje na n'ubu umushyitsi twari twatumiye mube muvuga ibitekerezo byanyu musangira icyo mubyumvaho kuri telefone turi kumwe na Mbarushimana Ndabarushimana we
sabwe
urakomeye
ash nawe nomba umusonga kiretse byompindukana mu kandi kanyu
Nukumba nishimwe. Iki kibazo rero cyabimukiro. Yego. Iki kibazo cyabimukiro uragitekereza wiki?
Mbanze nshimire Daboro Theogene yari karatero nese yari karashikirije cyumviro. Naje ibyo nshikiriza ntibiri kure yiviwe. Icyo kibazo cyabimukira ndiko ndaraba igihugu nk'u Rwanda karaba uburinganire u Rwanda rufise. Hambavu yaho nkaca ndaba n'igitigiri cy'abanyagihugu u Rwanda rufise n'ubutunzi u Rwanda rufise ndetse n'imigambi y'iterambere u Rwanda rugwa rugeze ko ndabona yuko ibintu hari ikintu kihishije impande yabyo icyo kintu ati n'igiki icyo nkeka ubwa mbere ntibashaka kubivugira ku mugaragaro ariko ni ibintu biza bizwi yuko basinyiraniye amasezerano yuko abo bantu bazoza mu Rwanda icyo gihugu nacyo cy'u Rwanda n'abanyagihugu bacu ubwabo babayeho nabi ntigishoboye kubabeshaho neza ibyo byari ibintu tumenyereye ku bihugu bya rutura biba bifite uburyo bwo kubakira ndetse no kubaha imibereho myiza aho nitwiyobageje yuko u Rwanda rwaranzwe no kurungika abagwanyi mu bindi bihugu kandi nabyone bakabigira bihishije nabo bantu rero bumva bashaka kuza mu Rwanda batavuzwe ku mugaragaro ngo babyemeze biragaragara yuko baba bafitiye umugambi mubi kugira baronka ry'amafaranga bayabaha kuko umuntu uwo ari we wese bavuga yuko bazo muri ibihumbi bitatu by'amadolari
oya yo ngayo nayo bazaha buri muntu ku giti cye nk'uko ibinyamakuru bivuga buri muntu azajya ahabwa ibihumbi bitatu na magana atanu by'amadolari.
Mugaba yinjiye mu gihugu, iyo yinjiye mu gihugu ntabwo icyo akora mu gihugu. Ibyo rero iyo ni novuga yuko ari nka politike iyo ijanye n'ubutunzi bariko barakinira ko kugira binjize amafaranga y'agaciro, ariko batiyumviriye inkurikizi zizoba kwa abo banyagihugu babandi bazoba bazana, kuko nituzi kugeza ubu iyo u Rwanda ruzoba rubajanye. U Rwanda rufise kwadarato ibihumbi mirongo itatu birenga ko gatonya, uri kuraraba abantu bafise abanyagihugu bagira barenga miliyoni icumi kure n'iyo na zihafi na zitanu. Nabona ubwabo inzara irabarembeje, ndetse n'isi y'u Rwanda uri kurayiraba tugereranije mu aka karere tubamwo niyo si ya mbere itamera. Kandi nta n'imigambi bona leta yoba iri kiragira ibyigwa gazetide strategike no bivuga ibyigwa byo kugira ngo abantu bige uko isi igenda iratituka cyangwa igenda irahinduka ngo bazane imbuto zijyanye n'uko isi yoba imeze, kugira bagwize umwimbu mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cy'inzara kiriyo. None wacumbye ati abo bantu bariko ayakiriye abajyanye he? Icyo kintu kiba kimutunika kubakira gusumba ibihugu bindi bya rutura cyane, aho bitoye bya rutura wanagomba twoba tubana gusumba wewe twoba tubana twoba ari kibimutumye. Njye niyo mbere ati abanyarwanda ubwabo nibo bakwiye kuraba iyo bari kubaraja. Nibyo ibihugu byacu nkumbure ibyonze cyane ni u Rwanda nyine, kuko nararubayemo ndetse mva no ku mupaka, mvuga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Nca niyumvira rero ukuntu ibintu bizogenda, nkaca mbona ko abo bantu naho bazoba baje narya batariko bavugisha ukuri ati aba bantu bazoza n'abantu bazoba bazanwe n'imigambi idasanzwe cyanke mibi badashaka kuvugira hejuru, ari ba bandi tuzatumva ngo bari muri za M23 cyangwa no mu yindi migwi tutari tumenyereye.
Ukuvuga ngo wabaye mu Rwanda wahabaye ryari?
Hari mu 1993 ndi mpunzi, narabaye Butare, narabaye no mu kambi y'impunzi yaho bita Ishombwe.
Yego.
Yego. No muri kwa komine Kigembe ko aho bita Ishombwe muri ya ni muri komine Kigembe nyene. Bo, cyo gihe yari ikiri prefecture ya Butare. Yego.
Nuko. Ndabarushima ndagushimiye.
Nanjye ndabashimiye mwe byimba mutima nkumbure kuri kano kanya mama mudango kugira duterereje yumvira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo cy'abimukira bava muri Isirayeli bajya mu Rwanda nk'uko imiryango itandukanye bivuga n'ibinyamakuru ndetse na HCR. Muri ibyo binyamakuru mbibutse yuko harimo Haretz yo muri Isirayeli nyirubwite. Haretz kandi ni ikinyamakuru gikomeye muri icyo gihugu cya Isirayeli. Twatumiye rero president wa Ripodor, Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda, Theobald Rutihunza. Iyi Ripodor ifite icyicaro mu Bufaransa. Inose ntambwiye noneho ko tumubonye. Theobald, we urahura komeye.
Muraho bwana Thomas Kamirizi.
Naye nagize impungenge kuko twagushatse, ndumva uri amahoro. Nabanje kugira ngo wagize ikibazo.
Oya, ni byiza.
Ndagushimiye rero ko tukubonye. Abimukira rero bava muri Isirayeli bajya mu Rwanda nk'uko imiryango itandukanye harimo n'uwanyu ubivuga. Hari imibare mwebwe mufite nyakuri y'abantu bashobora kuba baravuye muri Isirayeli barageze mu Rwanda?
Imibare ntabwo nabwiye nyakuri dufite kuko bagiye baza mu byiciro byinshi bitandukanye, ariko imibare irahari kuko na Israel igenda itanga abasohoka bavayo bari mu icyo cyiciro cy'abimukira. Iya mbere yo nko kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari hamaze gusohoka abantu bagera ku gihumbi na magana atanu babarwaga.
Yego.
Ariko nyuma baje kubarurwa abandi bageze ku bihumbi bine basowe. Ibyo byose n'ibitangazwa nyine na kiriya kinyamakuru wavugaga kirimo
kiriya cyo muri Isirayeli
kera kye makuru cyo muri Israel nyine kirabitangaza gitangaza buri giya makuru kibona kwa bo bimukira bacuruzwa
kuki muvuga ko bacuruzwa mwebwe muhera kuki muvuga ko ibyabashobora kuba ari ugucuruza abantu human trafficking mu cyongereza cyangwa se traite d'êtres humains mu gifaransa ni ikirego kiremereye
icyo duheraho tuvuga ko bacuruzwa ni definition y'ibyo y'icyo kintu
ni igisobanuro uko babisobanura
igisobanuro gitangwa n'amategeko mpuzamahanga ku icyo kibazo kivuga rero ko la traite d'êtres humains gucuruza abantu ari ukubaha akazi ku ngufu kubatwara ku ngufu kugira iyohereza ku ngufu kubacumbikira cyangwa kubakira ku ngufu ukoresheje iterabwoba ndetse n'ubundi buryo bwose bushobotse bwo guhatira abantu gukora ibintu badashaka kubanyuruza kubabeshya gukoresha amategeko atabaho no gukora ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo byo kubungukamo kubabyazamo amafaranga ibintu byose biba byitwa ubucuruzi bw'ikiremwamuntu
none se u Rwanda hari inyungu y'amafaranga rubifitemo
ababikora babifitemo inyungu y'amafaranga sinavuga niba ari u Rwanda uretse ku Rwanda ushatse kurwita abo nyine barimo icyo gikorwa kuko ayo masezerano ntaho tuyazi yigeze ajya muri parloma y'igihugu ngo yemeze
parloma ni ukuvuga inteko ishinga amategeko
inteko ishinga amategeko niyo yemeza ko amasezerano mu by'ukuri yabaye ay'igihugu ayo masezerano yakozwe mu ihishwa aracyari hagati y'abantu ku giti cyabo n'igipande kimwe cya leta ya Isirayeli kuko abayisirayeli benshi nabo bayamagana ubwo rero ayo masezerano amafaranga avamo nicyo gituma nakubwira ko navuga ngo ajya mu isanduku ya leta ahubwo yabajya mu mifuka y'abantu amafaranga rero ku muntu wese wimuwe na Isirayeli yagiye mutangaho amadolari nibura ibihumbi bitanu ibiha igihugu kimwakiriye ubwo rero iyo nyungu irimo uyateranyije ku muntu ajya mu mufuka wenyine uwe gusa ntibyoroshye ikindi kibi kirimo ni uko n'udufaranga abo bantu bagiye bahabwa ku giti cyabo bagiye badutunzwa bavuga ngo baracumbikiwe cyangwa ngo bagaburiwe aho baciye muri duwane cyangwa ahandi bakatubambura bakabasubiza bakongera bakabirukana ntibanabahe n'icumbi ryabazanye nicyo rero ikintu gikomeye u Rwanda rwakoze nabi
mu yandi magambo u Rwanda rubona amadolari ibihumbi bitanu ku muntu rwakiriye hanyuma n'uwo muntu nawe ku giti cye Israel ikamuha ibihumbi bitatu na magana atanu ye agomba gukoresha ageze mu Rwanda
yego
nuko none rero Theobald twari twatangiye kuganira n'abaturage tukigutegereje bavuga ibyo batekerezaho nuko ubwo twagize amahirwe tukakubona kandi uri amahoro nagira ngo ngusabe dukomerezeho dukomeze duhamagare n'abandi mukomeze mwungurane ibitekerezo n'inama urabyemeye
yego
ijwi rya Amerika dufite Corneille we
oui
arakabazo cyangwa igitekerezo ufite kuri ibi byabimukira
yego nagomba se nushikiriza uko ndabyumva uno munsi tuzi ko Rwanda kigomba kwakira abimukira bavuye muri Israeli ni ibintu bitangaje cyane abantu twibaza dufite imbega ni yahe ntumbero u Rwanda rufise ni yahe ntumbero abanyisirayeli bafite uno munsi sinovuga ngo uruganda rw'abantu cyaba ari igihugu kenya kijya mu bihugu bitunze no musi mu gihugu kivuga ngo bise ni puissance ni puissance iri kirajya mu gihugu gikenya nka cha Afrika mu Rwanda tuzi none koko abo bantu baje gukora iki iyo umuhinga vuze yuko icyo bari ari Uganda zaje kugira traite negier ko yabaye muri 15 siècle ugorana zo babantu sigo tugaragaje kuraba ahubwo ni barabe koko nimba abo banyisraeli atari misiyo baje ko kugira abapfiye ibi ibinyakuzimu navuga ibi resusal african virtu rdc mu Rwanda nziko byabanye kuva kera nabi kuva rabaye mari 21 nibindi
none
musi nibaza yuko
none se ko ari abimukira b'abanyafrika ntabwo ari abanyayisraeli ubwabo
na baranyura mu Afrika mugaba bagabagwa na Israel niki gituma Israel n'u Rwanda bishira umukono kuri ivyo no uwo mutima u Rwanda wawuvanye n'urukundo rwinshi rwabo bakunda abo bantu uno munsi ni bavuge bati nimba ari abantu buzeho baba ni babahe muri RDC haraguze ni babahe mu Rwanda
ye
korne babuzeho baba yego batware mu yandi matendo windi biko bitunze byagutse baronke ico bajya baronke ico bafungura
Corne.
Ariko nimba ari gufata ayo madolari. Ibihumbi bitatu umuntu ahabwa ari icyo gihugu n'ibyo bihumbi bitanu umuntu aronka. Ibyo koko ni bizoza gutunga iyo miryango yabo bimukira mu nyuma yabo myaka cumi cyangwa itanu. Murakoze.
Ye, urakoze Corne.
Yego.
Theobald. Theobald.
Ndabumva.
Uyu muntu Corne wamukurikiye ibyo yavuze?
Namukurikiye. Ariko twebwe ubushakashatsi dufite kandi nibivugwa n'iriya miryango dukora nayo muri Israeli ibyagaragaye nuko politiki ya Netanyahu yayishyizemo ivangura ry'amoko rikomeye bari abimukira ntibaba bashaka nk'abirabura ivangura ry'amoko rero ikabije twabonye none uwo cyo kuvangura amoko kimubwiramo gushaka ukuntu abo bantu yagera baberekeza
ariko se Theobald kandi kuva myaka na yindi bafite abayahudi bakomotse muri Ethiopia bari yabitaga abafarasha nabirabura nabo none se ubwo ivangura riri hehe
barabafite ariko iyo politiki yatangiye nyine zo bundi muri 2013 ntabwo imaze igihe kirekire nange nakubwira ko ari Netanyahu wabizanye ari umuntu ku giti cye noneho atangira kwangisha abaturage abirabura bakora imyigaragambyo yo kubamagana bavuga ngo abirabura ntibabashaka imyigaragambyo itera hose ndetse abirabura bo bari bagomba kuva mu mijyi nka Tel Aviv babajyana mu butayu nuko byagiye bitangira buhoro buhoro noneho kugira ngo n'abadepite rero abyakiramo biyamamaza bakora icyo kintu cyo kuvuga ngo barwanye abanyamahanga rero ni ibintu bishya ntabwo Israel yari bisanganywe ni ibintu yakoze ibihinde kuri politiki y'inyungu ntazi nyine y'uwo mugabo witwa Netanyahu n'abo bafatanye
ariko n'urukiko rw'ikirenga rwa Israeli urukiko
rw'ikirenga kandi Israeli nabwo idashobora kubirukana ngo bajyane muri Eritrea bavuye bahunga cyangwa muri Sudani kubera intambara ntihari ubwo nibwo yatangiye kugirana amasezerano n'ibindi bihugu kuko Netanyahu we yavuze ati abirabura bari aha ngaha bafite ikibazo cyo kubarwana ko bagomba kugwanywa kurenza uko turwanya amabombe dushobora guterwa na Iran icyo cya rero cyo kwitwa umwirabura Netanyahu yarakirwanyije noneho abigeraho rero avuga ati amafaranga twabatangaga yo kubatunga ni muyashaka tuyahe ikindi gihugu ubwo rero bihuza n'uko Perezida Kagame yari agiye gutembererayo muri 2013 bamubwira iyo poroje irimo urufaranga nawe yasamira hejuru atari amafaranga arimo yabo ariko amasezerano baragirana ariko banga kuyatangaza Israeli yatangaza kuko yavuga ati bizite inyungu kugira ngo ibyereke abadepite bayo bavuga ko icyo kibazo bagitunganyije ariko Rwanda rwo rwanga kuyitangaza kuko wabonaga ari urukoza soni nkuko biteye
urukiko rw'ikirenga rwa Israeli narwo rwarabyemeje
urukiko rw'ikirenga pluto rwa Israeli rwagiye gufata rimwe na rimwe icyemezo cyo kuvuga ngo abantu zibajyanywe n'iyo n'ubwo butazi ariko rero kuko abajuzi bashyirwaho nyine mu buryo bashobora gushaka kumvikana na guverinoma kandi abo birabura nakubwiye ko babanje kubangisha abaturage bose icyo gihe murumva ko kubura zose zaje zirukanka kubimukira ababirabura birota kuko umuntu umwe wimukira nta bandi barimwo bagurishwa uretse abirabura uretse abirabura abirabura bagurishwa cyane cyane ni abirabura bo muri Sudani na abirabura bo muri Egypte
ese Rutihunza ko wabaye prefe muri leta ya FPR prefe wa Cyangugu ni hariya hafi ya Kongo icyo gihe ari kitwa Zaire nimba nibuka neza ni n'u Burundi Cyangugu icyo gihe hanaga imipaka n'ibyo bihugu byombi hari ibintu byo kugurisha abantu mwahabonaga
igurisha ndakubwira ko icyo cy'abantu bose bakirindaga abantu bose barakirindaga nkuko mugenzi wanjye mukanya rabimaze kwivuga nta wamenya icyaje kubitera inyota yaje kuza mu bantu yo kugira ngo bacuruze abandi ibyo bintu rero mu myaka nge nayoboraga nuko hari hakiri ibindi bibazo ariko icyo ngicyo nticyari gihari hari ibibazo by'abacengezi hari ibibazo bindi ariko icyo cyo kugurisha abantu cyari kiriho icyari kiriho bucya cyari kitarongera cyane ni iby'uburaya ni mbese ariko nta cyaha nk'icyo cyo kugurisha abantu uvuga ngo umuntu yagiye kwakira amafaranga kugira ngo acuruze undi
icyo gihe bwari uburaya bwambukiranye imipaka
uburaya bwari bwambukiranye imipaka
yee iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko y'uyu munsi n'abimukira b'abanyafurika by'umwihariko bashobora kuba bava muri Eritrea na Sudani bashobora rero kuba bajyanwa mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bivugwa yuko bibakira Isirayeli igaha igihugu cyakiriye abantu amadolari 500 ku muntu hanyuma n'umuntu wimuwe bakamuha 3,500 by'amadolari y'impamba umutumirwa rero ni Theobald Rutihunza president wa Riprodor umwe mu miryango ibikurikirana nkuko rero yabitubwiye bafite n'imiryango bakorana muri Israeli kuri telefone turi kumwe na Joseph telefone ya Yosefu iratunaniye noneho dufate Daniel we
karame
akabazo kawe
akabazo kanye muri handa ndabanza mbabaza ariko hari akabazo mfite utuntu dutatu
yego
ariko aka kabiri wenda ya mutumira nk'umuntu muri leta y'u Rwanda niwe nari gwaye kukansubiza ariko nacyo reka mbanze mbabaze ubundi niba numvise neza na niba ngo baraje batangiye gutaha sinzi niba no
bon kuvuga ngo baraje nta gihamya ariko rero HCR yatangaje yuko abantu bagera ku 400 bashobora kuba baragiye muri ibyo bihugu bivugwa mu bwiru Uganda n'u Rwanda hanyuma na ministre Nduhungirehe ni umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga yatangaje ko aba hari abimukira bavuye muri Israel 10 ariko ntabwo avuze umubare nyakuri bari bavuye muri Israel baza mu Rwanda bavuga ko bashaka akazi nta nubwo ro basaba guhungira nkuko bisobanuye ngibyo mu magambo makeye
no n'ikibazo ndashaka kubaza nari kubaza wenda yaho mutumira leta niyo nari kubaza ndewe abo bimukira bazaza bazatura ese bazaza bitwa nk'impunzi ese bazaza muri makeya bazafatwa gute nk'iki ese bazahabwa ubutaka bwo guturamo bazatwa nk'abaturage basanzwe njye mbona nimbona ikibazo gikomeye ku Rwanda
noneho
natwe turimo ubona nabwo ubwacu kugira ngo imibereho yacu iyo tugoye nabwo ubona tutihaje
Daniel we
impunzi zirahari abantu bose barahari
izo mpungenge
ari bintu kigoranye cyane
izo mpungenge kuko uyu muryango Reprodor ubikurikirana kandi ukorana n'imiryango iri muri Israeli reka umutumirwa haragira icyo bikubwiraho
reka mbaza kandi abinsubirizeho rimwe ariko agarukiye kuri akoko navuze ukuntu bazaza niba bazatura cyangwa bazaba bitwa nk'umuntu cyangwa bazahabwa n'amasambu ari bukambwiraho wenda nk'umutetenguzi uko abibona noneho reka nsoreze ku kandi mbona noneho leta y'u Rwanda mbona yarakunze ari amafaranga hari ikintu yakoze kugira ngo abantu badakeka ko yakunze amafaranga yavuze ko iz'ubuhunzi icyo ari cyo ngo kubera ngo nabo bahunze bakaba ububabare bw'ubuhunzi icyo ni cyo kintu bavuga bitwaza ko ari mpamvu bazabakira noneho njyewe ku giti cyanjye mbona uko mbibona barakunze amafaranga kubera impamvu runaka n'impamvu za politiki murakoze
kuri wowe nta bumuntu burimo gukunda abandi bantu bafite ibibazo ntabyo ubonamo
yes ubu muntu byose ntabwo kubuze ariko nkurikije ukuntu Rwanda nanone nta bushobozi rufite bwo kwakira abantu n'abanyagihugu n'abandi barimo gutaha ntabwo mvuga ko barwanye ariko ntabwo bari kwifata nibura rukareba ukundi ukuntu bigenze cyangwa rukabera ubuvugizi bw'ahandi rukababashyira ahandi rero kubera ko natwe ubwacu tutihagije mbona nta rundi rukundo ruhari ari amafaranga
Daniel urakoze
murakoze cyane
Theobald
yego kubyerekeranye nuko abo bantu bagezeyo raporo nziza n'ubushakashatsi bwiza bwakozwe n'umuntu wagiye kubikurikirana Professor Galia Sabal yaragiye basohora raporo y'uko yakurikiranye n'abantu babifitemo uruhare kugira ngo abo bantu babakurikirane ikibazo rero amasezerano yavuga ko bagiye gutuzwa mu Rwanda bakabahabwa akazi bakahabwa amasambu bagatura ayo niyo masezerano ariko mu by'ukuri iyo bageze i Kigali bagenda birukanwa iyo barangije twadufaranga twabo babahe ibihumbi bitanu bari mu Rwanda baba bashushubikanya bakabajyana za Buganda cyangwa za Nairobi n'ahandi bazongera gufata urugendo bagaruka hari abo ndetse abashakashatsi bahiruka kubonera i Roma bahageze bagarutse niyo bakubwira neza ingendo yabo n'ukuntu barutse ibyo bintu rero n'ibyerekeranye gusa no gushaka indonge nk'uko babivuga si ubuntu si n'amateka y'u Rwanda kuko amateka y'u Rwanda akora atwibutsa uko abantu bagiye bakora migration uko abantu bagiye bimukira bakozwe nk'ibi twumva ngo abahutu baguye muri Tadi abatutsi bava muri za Bisiniya abatwa abasangwa butaka abo basangwa butaka rero bavuga ko aribo bakavukira bari bari abanyarwanda abandi aribo bimukira icyo niyo cy'amateka avuga ikindi cy'amateka kirimo kugurisha ahubwo kirimo umuto wo kugurisha abantu cy'umuto wo guhaka waka ushaka indonge ku bandi bantu ibyo ni umuco uri mu Rwanda kuva kera ndetse wanze no kwaba nicyo gituma ukiyabona bagashaka buhake bakaje guhakwa bawugira shebuje urumva nyine ko wirata ngo afite shebuje ukomeye akomera mwasi kandi ya umenye amato kaze guwakwa nabo ujya wumva nukubuka ko kagenda kabyanga ariko ntakundi kagenza kagawa naho gashaka wake nungo w'igikomerezwa ushaka kurya garami nguko ko amateka yo mu Rwanda ashaka kuvugwa wayasesengura ariko iyo zose nta bumuntu biburimo harimo gusa ikintu cy'umuto wo kigomba gucika burundu ariyo mpamvu twakoze n'itangazo tuvuga tuti trait de trait humain ni korerwe uburyo yamera nk'icyaha kidasaza crime contre l'humanité
icyaha kibasiye inyoko muntu
kibasiye inyoko muntu
mwabisabye umuryango w'abibumbye
twarabisabye umuryango w'abibumbye kugira ngo icyo kintu bagice kuko ibikomerezwa byose iyubonye nyine uko Kagame yigira iwacu ubonye nyetanye uyogira ngo akari akarere n'abandi bategetsi kuko bose bakana ngo ntawari ubizi nyamara bikorwa birewe no muri Libya hari abantu baje gutangaza nawe ubutegetsi bwaravuze ngo ntacyo bwari buze kandi bafite ba maneko bakora akazi ku manywa n'ijoro icyo gihe rero ntibyumvikana ngo icyanka kiriya gikorwe ntawukizi ahubwo ni uko kiba gishyigikiwe n'abo bategetsi kandi kikaba gikorwa nabo
Theobald hari akantu
agomba kuba w'itegeko bizakurikirana abo bantu kugeza igihe cyose bazaba bakureba bahanwa
nk'ikibi cyaha gisaza
nk'ikibi cyaha gisanzwe kibi cyaha cyandikwa nyine mu byaha byihonya ibyaha
bidasaza
kibi cyaha gikomeye abantu banagitinye ko bazakurikiranwa aho bari bose
niko hari akantu k'indonke wakunze kugarukaho minisitiri mushiki wabo Louise ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu kwezi kwa 11 gushize yavuze yuko byanditswe n'ikinyamakuru The New Times yavuze yuko u Rwanda rushobora kuzakira amasezerano naramuka kuko abayeho kuko yavuze ko amasezerano na koko imishyikirano iriho ariko ko nta masezerano barageraho aravuga ati u Rwanda rushobora kuzakira abimukira bagera ku 10,000 kandi umuntu bamutanze amadolari 5,000 u Rwanda rwabona amadolari 50,000,000 gusa ku gihugu 50,000,000 ntabwo ari menshi indonke iri hehe
indonke ndakubwiye ayo masezerano Tomasi unyumve neza ayo masezerano ntabwo yatizwe muri parlomo ayo masezerano mu mvuka wa mushiki wabo ayasangira na Kagame n'undi bajyana cyangwa na Kabarebe ayo mafaranga ntabwo ari make ariko ku mpunzi ni make cyane kuko bizasaba kuzicumbikira bizasaba kuzigisha bizasaba kuzishakira imirimo ibyo ni imirimo nayo ikomeye yatwara ibyo 5 birenze ntabwo rero byafata ibyo rero ni ibyo gushyira mu mufuka w'umuntu ku giti cye kuko ayo ngayo yabaye yari ay'igihugu yaba ari make kuko kandi nta n'icyo yamara ariko abaye umuntu umwe yewe nakubwira aho yarabateza ari gake
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Theobald Rutihunza president wa Réseau International pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Rwanda RIPRODOR no muryango haranira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro mu Bufaransa ni kuri iki kibazo cy'abimukira bashobora kuva muri Israel cyangwa se batangiye kuva muri Israel bajya mu Rwanda kimwe mu bihugu bivugwa yuko biri mu masezerano y'ubwiru nk'uko HCR ibivuga kuri telefone turi kumwe na Deogratias ndabona kandi minota igiye nshuti z'ijwi rya Amerika ndibwira ko Deogratias akabazo ke ariko dushobora kuba tugiye gusorezaho iki kiganiro Deo
Eko ndabumva
akabazo kawe ariko kagire kagufi
Eko nakabazo yari mpere ahubwo nagomba mvuge yuko atakibazo kubona igihugu cyifise kirashobora kwakira abimukira nta kibazo bitwana no ku buryo bafise ni ku bwanjye nta ngorane ako niko gaterana na rifise.
Ye urakoze
nawe murakoze.
None se Teoba
kame
kuko igihugu kiba ki gifite ubwigenge igihugu gifite souveraineté kuki kitabikora
igituma igihugu kubikora kigira uburyo kibicishamo hari inzira bicamo inzira twita procedure igihugu kishatse kiti nako nanone niyo cyabishaka kuko cyagugenda kose niyo cyaba gifite ubushobozi impunzi nihitamwo abibungira nta wundi uyihitiramo ariko impunzi zemeye n'igihugu kikabyemera nacyo bindura muri procedure izwi bagomba kugirana amasezerano yanditse azwi kandi abitswe na CDE ntabwo ibihugu bigenda mu ibanga ngo uzampa abantu ngo baze nanjye nzaguha amafaranga ibyo ntabwo ariko bigenda ubwo rero uwashaka kubikora gutyo ashatse kuvuga ati ndacyagukoresha ubwigenge bwanjye yavuga ati yabwira Agisera ati mfite imyanya nyoherereza impunzi Agisera ikareba impunzi ishaka kwimukira aho hantu bagafatanya bakazohereza abantu ahenshi niko bigenda ariko iyo bibayemo kwiherera no kugura biba bibaye eto de detrezima bibaye ubutunzi bw'abantu ibyo nibyo dusaba ko byashyirwa mu mategeko ahana kandi icyaha kigisaza.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye usibye kumwandikira hari ubwo mwigeze mushaka se kubonana nawe kugira ngo mubiganireho?
Demarche ntabwo turazigira zo kujya kubonana nawe ariko igena niba ngombwa nabwo tuzajyayo ariko niba umuntu atajyayo tushobora kuvugana n'ubu nawe turi kuvugana ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ajye gusobanura ikintu kizwi icyo nacyo nawe kimuraje ishinge kiriya cyaha ni ikintu kimaze kugaragara ko gikomeye uretse ko ibikomerezwa bigikora nawe adashobora gupfa kubikora wenyine nicyo gituma rero dusaba ngo abantu benshi bamuteze bamutere ingabo mu bitugu noneho tuzabona ariya amasezerano ariko n'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu yabigizemo uruhare uzi ko hari amasezerano menshi asinywa inisiyative yayo yatanzwe n'imiryango nk'iyacu natwe rero iriya inisiyative twafashe ni ukugira ngo izakurikiranwe n'indi miryango kugeza igihe azashyirwa mu bikorwa.
Ese nko muri uko gukora ibyo musaba ubundi nka kiriya nk'icyo cyaha kiramutse cyemewe igihugu se ko kidashobora guhanwa
igihugu
mu rwego mpanabyaha penal igihugu ntabwo cyahanwa
igihugu se ubundi kiranwa mu mategeko ko hanwa abantu abantu abakoze ibyaha bari mu gihugu nibo nawe igihugu se wajyana gute ko batabakora ibyaha ariko babona bashaka responsabilite n'uwagikoze akaba ari bo wahana ubwo rero amategeko ubundi mpuzamahanga atangira gukurikizwa cyangwa se kwiyambaza inkiko mpuzamahanga ari uko les voies internes uburyo bwo mu gihugu imami.
Teoba Rutihunza, ndagushimiye cyane. Twaganiraga ku byabimukira bava muri Isirayeli, inshuti z'Ijwi rya Amerika. Murakarama. mukanya gato cyane amasogonda n'udukuru tugufi. Iri ni ijwi rya Amerika.